Government erangiridde ennaku 16 ez'okulwanirira eddembe ly'abakyala n'okuvumirira ebikolwa ebityoboola eddembe lyabwe. Omusasi waffe Musisi John Munandagwe yalina ebisingawo.
Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Honorable Peace Mutuuzo yalangiridde ennaku zino 16 ez'okuvumirira n'okulwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya n'okulinnyirira eddembe ly'abakyala ebyeyongedde nnyo ensangi zino mu ggwanga lya Uganda. Ono agamba ennaku zino 16 zigenda kutongozebwa mu kitundu eky'ekaseesa olunaku olw'enkya era zitandika okubalibwa, wabula ng'obudde buno abakyala bangi batulugunyizibwa, batuntuzibwa, ate bwe kituuse mu kiseera kino eky'ebyobufuzi eky'okunoonya akalulu, eddembe ly'abakyala lirinnyiriddwa nnyo nga bangi bakubibwa abakuumaddembe, ate abalala ebibiina by'obufuzi byennyini ne bannabo bali mu kakuyege be babatulugunya n'okubatuntuza.
Political party mo bakundara ne political party wa NRM mo bani abachara baturugunyizwa nyo kusinga abami nga to kuturugunyizwa kuno kuri mu bantu ba bulijjo kubanga politics oba ebyobufuzi babisubiramu okubanti yebisarawo ku byenfuna n'olwecho balwana nyo kora bantu omuchara yeta itawo nadala babanga aine dobozi rwanze nyo babanga akwere mirimo ruse gisukuruma oyogobangara nyo kusukayo atenga bayita kumekutu.
Honorable Peace Mutuuzo era yongeddeko n'emitimbagano ennaku zino zongeddwa bazikoze ky'amaanyi okutulugunya n'okulinnyirira eddembe ly'abakyala.
Okusinziira mu statistics eziriwo abafunye obutabanguko ku mukutu bawerere obutundu 49 ku 10 statistics zetufunye wiki eyali wiki eyise n'olwezi twagala bakubiriza amasomo gano tugakozesa bulungi okuzimba eggwanga mu kifo ky'okutaataganya emirembe eky'abantu abalala kubanga ekisiza Uganda emabega kisiza abakyala emabega ate kijabalemesa okukora mu politics n'okukora emirimu ekisobola okuba giyamba ku Uganda okuba nti esebenkera.
Olwakinana 8:8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja.